joy part of us. Please be your yam. Joy part of us, in case
abantu sebashintsha ngayo oh ngoba ifuna wena inhliziyo yona ngikunika yona inhliziyo
Oh,